ZLatestMusic.com.
Tito on the beat.
Nakula mukukula ukutemo imikalile abantu tapali nangumo kuno mayandi nalepepa kulilesa ukumbelu butungulushi nemimwele kabila ya shwika mapepo yandi ilelo ni muntu mo ilelo nalifionde kwaya ilelo kabienu kunde kwaya nichikuku ilelo nalifionde kwaya ilelo kabienu kunde kwaya ningumbu nichikuku. My parents died when I was young lelo ndekwibukisha ilelo demweba. Yona tunguluka ilelo desubira kuti mwangu akonsego uli mom and dad. I love you. Ilelo nalifionde kwaya ilelo kabienu konde kwaya ningungu nichikuku ilelo nalifionde kwaya ilelo kabienu konde kwaya. Fiashi benu balenji pusha nikuibanyi na kulu kanchi chinchi ndelanda. Wherever you are I love you. Mwali sambilishe ukuchindika bakalamba mwali sambilishe kukanapo kifishili fiandi nomba ndi mulu mendo mukalamba nalishibi kwa mwi sonde leonze. Ilelo nalifionde kwaya ilelo kabienu konde kwaya
ningumbu ningumbu
ilelo nalifionde kwaya ilelo kabienu konde kwaya
ningumbu ningumbu.
ZLatestMusic.com.